she come and take me away. I can't breathe. Unavozungusha body. I can't breathe. Mzuri kama mdoli. I can't breathe. Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right. I go. Turn around, baby.
Chagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi nilopewa, macho ni pepese wapi ni kipofu kwako sioni. Penzi limetarakani ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, leubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini ju. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu.
Number one, you're my one. Binadamu moyo unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa. Penzi nalimungunya kibogoyo, imepata size yangu. Yani nalioga soku nawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natopaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba. Tulivuruga baranga, chimeneza kunengua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na fenda, mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upani kanga, kujimua kwa
kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness. Lonely. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Lonely. Najua kuna vingi wewe sema.
Kwa nini mimi so mbaya?
Atomi.
Kwa nini mimi DJ Phil on YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram at DJAYPHWPL.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know.
Satano kasoro kasoro.
Girl, you want a vacation? Twende komoro komoro. Una mwanya wakichaga uchochoro chochoro.
Yeah. Yo body bam bam, tina tam tam. Vile natafuna utasema gam gam. So bebe gam gam, twende zam zam. Mida ya mikate kuipaka jam jam.
Kama toko Jamaica mwendo wa cigarette, tunawasha malaita.
So bebe do like a fighter, bend and pose, tukulenge ma sniper.
I like the way you do like this, the way you do like this. I like the way you go like this.
I am DJ Feel.
Now, Hear this.
Tulichopata ingawa haba tulikigawanya, akapandishwa cheo, maendeleo akaanza kuonekana, akapata ndogo ndogo na mimi akanipa kisogo, ikawa kwa nguma kelele kwa kistari, kwa nguma tusi kwa kemi mazuri na shanga.
Of the baddest crew.
This is DJ Phil.
Baby, weki boko mwaya popo teski wa jimu ni moto fire. Juu chini chini juu kama popo bao. Kinigusa tunacheka chototo bana. Umeniteka hadi na shindo kungea. Usijali kusu insta na posti zombea. Sipendi kushare but I love you, take care. Chobizi na mambo yetu zaida customer care. Na kupenda uko simple mana kupo nipo. Usije kuniacha mwenyewe. Bio zimefika mwisho, baby labda kifo kini tenganishe na wewe. Maba ni uwe maua sama, echo nasema bahati kama Diana. Ruso ni ponde ponde baba kama nyanya, ila chonde chonde tapadhali usije kudanga.
Wache wanaupiga topo topo, wache wanaupiga longo longo, wache wanaupiga topo topo, wache. Wache wanaupiga topo topo, wache wanaupiga longo longo, wache.
Amore, benzi wangu,
te amo, te amo,
ya habibi,
te amo,
my amore, benzi wangu,
te amo.
Umevoroka akele akele, benzi lako tangu kama vile asali asali. Ninachotaka mimi na wewe tuwe wawele wawele, benzi leto ule funge kwa mabakele bakele. Mimi na wewe, hata wakisema nitabaki na wewe.
Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imesha nkolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. nimeshankolea, my baby boy. Oh, oh, aye. Ukienda zako mimi nyongonye.
DJ Feel.
Fundi ake Mungu anajua aje na chosho. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitana cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makido kido, ayana. Fanya ka unapigia dick, ayana. Licky give me some cake, ayana. God bless your mama, ayana. Hey. The way you move your waistline, ayana na, na.
God bless your father, ayana. Hey. Umogo magaribi baby, ayana.
Na kama radi ya time che mkapoza kwa maji, na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwezio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Speakers on. Turn it up. DJ Feel.
Still prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they want when I'm cut. Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Squirts. Nipa papa sababu yako mama itisha upe. I need you for myself. I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo ni mwenyewe, same in ataka shinga. Atume number ya county. Cause
I ain't talking to you, baby. Can you put that body on me? Cause I ain't talking to you, baby. Can I please buy you a drink? Cause I ain't talking to you, baby. Can you put that body on me? Cause I ain't talking to you, baby. Can I please buy you a drink? Yeah. Shida sio heshima tu, hata wanaomwingia wengi
mwenzenu kupendesha kata tamae, tamae.
Weache kabaki kuwa historia, japo sio
hero safi.
Ya nini kung'ang'ania biashara tena yenye hasara? Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na ya nini kung'ang'ana ng'ang'ana, inachosha. Inatosha. Inatosha. Sindikana, sawa, sina chagu. Ana japo, itanisumbua, sumbua, itanikumbua, umbua. Muchanga, kwenye kitumbua, tumbua, kwenye kitumbua, tumbua. Weache kabaki kuwa historia, japo siyo hero safi. Aya nini kung'ang'ania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia,
sitaki ya vibe zake za uswazi mixe za masaki. Sitaki anitemu mwingine ntapata wapi. Dana najua ama parbo, ila kwa kusichomo. Napo ni tricky sela sela kwangu. Outboy, outboy, naijo. Mwingine watobo iwe datu wano.
Malaika pia ni mrembo kupindukia. Malaika pia ni mrembo kupindukia.
Nikupe sukari, jinumile kachumba kachori jinogeze. Hey, baba, baba inuye.
Nobody loves me like you do, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody got nothing like you do.
Oh no,
like you like I do.
Oh no,
nothing
no,
like yeah. you do. Hey. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. Like I said, yeah. Nataka kuona wewe. And I can't get enough of you, so come and stay with me, baby, baby. Physically, mentally, I got in your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar from my top of my cake. This is original and I swear no be fake,
my baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yes.
My baby.
It's DJ Phil.
Light it up and burn it down.
To the rhythm, me and you, we gotta keep it out of defense. Turn me on like a siren.
Let's
make a toast to this
floor.
Turn the radio on, let me feel the music get into my soul so deeper. Take off your shoes, let me feel your vibe. Hold me like you never hold me like ooh la la. I'm addicted to you, boy, I can't deny. Come on, come on, baby, don't be shy.
This is drama. If this is a love, let me retire. High as your mom.
kuvuna usichoki pa
DJ Feel.
Kitu sikuwa na umeme wala kepo, mizi moja t-shirt na yepo, iti leo na miliki lepo, lepo kunde gengi lepo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari, hata mwanga uwezi kumbiwa, so ishi nao kwa tahagari. My sister squeeze shepo na nunua, uwe pamano kwa tesalari. Kila usisa hau pesa maua, so kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita, nyendo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BP. We love kwa master na lita, mlinifanya asira zizidi. Oh love, jina ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe
Yeshi, kunde boy Yeshi.
Na siku hizi wananita tembo
Yeshi.
Kama una pigo za kirembo ni
Yeshi, kunde boy Yeshi.
Yani wanangu wananita tembo
Yeshi.
Bahati sana karawe, nimeipata kwako. Baby, usini chukulie poa, mama jitete. Baby, mti mwema nipigwe mawe, sababu yako. Baby, wapizana nanichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weningune wa mapezi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefumatirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, macha wapige domo tunao. Siwa pagi promo vao, no hatari na chara nao. Na melipata, mekwisha, haina utata kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we waboto, waboto.
Let's go, 1, 2, twende kazi.
It's DJ V, I'm a one's man.
Jinsi ulivyo kikara, ulivyo shora, kama lulu wa majizo. Banae, unanichanganya, changanya. Unanipa homa, unaniletea matatizo. Sanae, tumbo flati, noma nyama. Unajinafasi kati, noma panama. Picha sipati, utakapwe nama. Mtoto sexy, sexy, umejaliwa. Ulivyo mzuri, nyoyo zetu nazinyanyasa. Nimezidiwa, na banda mori, akili kwako ndo imenasa. Bailamo,
DJ Phil.
Tunapita kama moshi na kabla tuzame, mchangani kuna kushinda.
far. Undeniable, we see the promise left from above, and it's so beautiful. No, they can't touch the fire. And you know it's not in vain. Steady dripping through the pain. Oh, man.
Steady rocking on the midnight train.
Mama tanyewa
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Imezidi utamu
Nikumeshe She, she, kumeshe
Asa kukwacha we
Saweza
Nende kwa mwengine
Saweza
Teulisina
Baby, je t'aime, hapo hapo shikilia Mwaego ndo penye, oja subiria Baby, ni heme Terevo moyo wangu usinipeleke puta puta
Puta
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta
Tuta
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa
Futa
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa
Fupa
Kisura cha upore kama mama yangu
Ta la la
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu
Ta la la
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu
Ta la la
Nile mungo kwa kidole mambo chambu changu
Baby you make me
Aye, you make me fall in love. Aye,
and I go tell my mama.
Aye, you make me fall in love. Aye,
you keep dancing, you keep dancing. He keeps playing, he keeps playing. This ain't no ordinary mix show.
Yeah.
This is a DJ Fresh non-stop mix.
Pole dia ex, mwezako nipo salama, salama. Mambo ya ma-stressi, nisha sahau hizo zama, hizo zama. Aku sizeki, nadekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudokoa, doko, doko. Nakula kwa kunyofoa, nyofo, nyofo. Kama embe nalipopoa, popo, popo. Uku tunajifotoa, foto, foto. Kisura cha upore kama mama yangu. Ta-la-la. Unifunde kwa mkole uwe somo yangu. Ta-la-la. Sosomole chuzi kwa matandu. Ta-la-la. Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me aye, you make me fall in love. Aye, aye. And I go tell my mama aye, aye, aye. You make me fall in love. Aye, aye.
Somebody say
Bibilia, nashika na masafu, na mbingu dunia.
DJ Phil, the scratch banda is going in.
Yeah, it's DJ Phil.
Funika kibakuli ifunua, moyo wafura. Sura za mafedhuli nye usifi, zime wafura. Wasome kwanza kunywa garatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamu etui. Tule walimbazi,
yetu mapocho pocho.
Nisha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Mwalitumwa geradi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu, ina pande mbili.
Shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya mara,
lidore tu, tuwalingishie.
Shilingi ya mara mara,
doli doli samwela.
Shilingi ya mara.
Why you dem a say nobody do? Yeah you there, nobody do. Take over my whole space, rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go easy. I'm a go to the watcher, checking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show. My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, Shelo, tell me love.
Ina pande mbili,
shilingi ya mara,
mwenge wewe bichwa
hile. Shilingi ya
mara, nidore tu.
Would you still know me? Would you dance a little while? Would you tell a DJ to play a song? I know you want me some more. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. King is pen and ivory, yeah. Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care.
Yeah.
katika napenda kakimeza na kutapika miguno nafika wapambe wakisema we don't care.
Kasema deka, deka na mimi najiachia. Kanipa shuruti la kumteka, teka silaha kaniawea. Mbezi kimara unipeleka, peleka mpaka mwisho ashuki, ashuki kiungo imara nipenyeka penyeka kwa ya mungu mashuti, mashuti. Kanyoeka darasani kunifundisha vizuri, mengi haya yuli kaniataka kuya kariri. Kanichorea ramani kwa wale njini siri, yekununje na nani rangi ya kazi kifuri. Upendwa, upendwa jamani raha, naona raha, raha, upendwa raha, upendwa raha, jamani raha. Eti nene msitu, zara ninge na matipu ili nkamroge. Abadan, abadan, penzi ni chanje mizaituni kwa biringe na kuziki linoge. Abadan, abadan. Mwana mafulani weupe maraki jani na wawusuni. Vipi mofiso mizani kutuwa kwenu midomoni. Tumewaka abichoni mtumeze fwini. Dege asili ya buga kufugwa wele sekani. Mithili ya kifuruga kaupi wa kutamani. Atenda tafuta baka japota maliba nani.
Sexy. mama sex. Weka mando ingia insta ama snapchat utaona. Mamiji weka vimoji vifilter, visura vyao vimenona. Anavojesha beduana sao makeup, wezi pita bila kudabo tap. Vima uwa uwa wanavyo chisnap, wanatukomesha status WhatsApp. We masepetu sex, hairini woya sex. Hamisa mobeto sex, lulu diva sex. Mama cookie sex, Joketi mwekelo sex, Elizabeth Michael sex.
Sawa, nisio hadhi yako, ila moyo ndo umekufa kwako. Ni mbaya hizo kauli zako, eti mimi mtungi aruki ndogo. Unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupanga vipesa tu. Unanikata, unanichuna chuna tu vipesa vya mkwa, nikisha kupanga vipesa unanikata. Nipende hata kwa kudanganya mama, kiniacha sitakuja kupenda tena.
Fans and professional DJs. I am DJ V.
Now hear this.
Now hear this.
Siko koko sikanda mbili ya nivyote avikupendezi. Mwanangu poso na wi tope mimi uterezi. Utaisha kututabiri tubomoke inasonga miezi. Mola amesha takabiri sijichoshe livunjiki penzi. Ona umekosa nuru, umekosa bati una naitwa kunguru. Ukifika wana ndondondo wana chururu. Asipuzi wataka chuna mengine nisikufuru. Asikukai maskara wala meka zinakushuka. Uso umekuparara mwishoka zimetenguka. Uso sauti ya stara pakudeka unaweuka. Jibwa koko la mbagari unaweka na kubwetu kawali. Wala msumbi wala, wala msumbi wala, wala msumbi wala. Posti mara kupepa na marati na busu mtamaliza pando. Uno watuma kuntuka na siogopi mashushu ni wala michambu. Puto kwa mapeji feki kama loko legi na uzu. Mko ya kutake eti mweza kupoli mbona kutu. Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufu. Nyota imekufugika sifosi umarufu. Upepo kisuli suli umekuchukua na nuksani. Tanga lipuli puli wanakununua kwa mizani. Kwangu pambe shuguri na cheshua purutani. Na toto zuri zuri nimelitua tumungani. Umekosa nguru, umekosa baki una naitwa kunguru. Ukifika wana ndondondo wana chururu. Asipuzi wataka chuna mbingini nisikufuru. Usio shaba wala chuma, wala msumbui wala amunikondesha. Wala msumbui wala mujiposti ma Instagram, wala msumbui wala amuniteteresha. Wala msumbui
Thank you.
Masters Entertainment.
This is DJ Phil.
Girl, now you be ginger. If you know how you be concentrate, shit, you no go in person. Love the way you be dance, girl. I ain't no image. Why you call love fire? Mommy, you be cool. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me, I love the way you be body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you ride. Somebody, somebody need somebody. My body, your body. I'm more checker. Call out to you. Somebody, somebody need somebody. My body, your body. Let me give you butterfly. Say now you dey mesmerize me. I'm out to show to civilize. Anywhere you go, I go follow. When I off the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't dull, make a ginger. Shawty, I know you like to party. I'm out to jump on me. Show my body shape. Yeah, daddy, become a guy. Innocent nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Up in my Maserati. I see up in my Maserati. Up in my Maserati. Yeah, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you make me cry. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Yeah, I wanna see you go down.
Fumbo mbonye fumbe. Lava macho ya naridanganya. Ama nimeleo pombe. Mano napende sa kinyama. Hapa natoka na we. Na kama mbae wela wama. Cause I want you for myself. Usinikata imama so sawa. Baby the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Baby the way you do the belly dance. Mama ni mesi mama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Zaidi yako we. Saki mwingine zaidi yako we. Minaona wengi ila we. We. Saki mwingine zaidi yako we. Zaidi yako we. Zaidi yako we. Oh, oh we we.
Zaidi yako we.
Panisha mizuka twen. Na do the coco.
Coco.
Do the coco wine.
Coco.
Sisi macho macho.
Chocho.
Sisi macho macho.
Chocho.
Na do the coco.
Coco.
Do the coco wine.
Coco.
Sisi macho macho.
Chocho.
Sisi macho macho.
Yo boy one day. I'm gonna do my thing. No my guts up on my love back. Body on check check check. I thought I don't mind the pep back there, man. No, you don't mind. Cause he go, baby. I'm about to put the baby.
Yes. So I'm actually in this DJ Phil.
Baby, my rose, oh yeah.
Because it be you I want, it be you I dey want. I go prove my love, I go risk it all.
Nina wewe hadi milele, komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari, mana bado muvi ili trela. Na usiku ni kumate, oh my baby, kumbu pake ningate ngate. You know I love you, nikizidi ugomvi unichape. Silafaru ungu kwenye joto ni pepe, mwanani wangu penzi letu kwa ofaya.
Litawachoma sana,
ada kinachotaka sanafsi upasi sabuni kwangu siwe na wasi nishaacha uhuni. Ada kama moyo jiko basi wendo wangu kuni, mapenzi soka nipe pasi ntie nyavuni. Sina wasikutishe kwa jumbe zao sakata, mindo kama tiku hapa jimbo umepata. Mahuja nitashiti na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua. Wambie na ibilisi kutu wanajisumbua, ufu paka shingo fisi wa upaka utawaua. Doto doto
nime ukuta doto na mjani waki,
nime ukuta doto
nitae mkera nishauri zake.
Simba nime lipata doto,
nime ukuta doto na mjani waki,
omi mwezenu doto
nitae mkera nishauri zake.
Mix Masters Entertainment.
Mwenye kiranga,
mwenye kiranga,
ujanijua vizuri litimbwi lavaa.
sitegemei madang
mwenye kilanga mauza uza we mwana mauza uza si wame kushindwa kwenu wali mwengu tutakufunza mauza uza we mwana mauza uza si wame kushindwa kwenu wali mwengu tutakufunza.
Follow DJ Phil on YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Phil Kenya.
Walikigega mwenye nyota ya mitala, hivi kumbwi wako nani wewe? Uso mitego imedoda biashara, uelewe kisi kumburu si mwewe.
Wadala ubaki dala, mwezi wa mimi kibunja, haufai kwa kafara, simbuzi wewe ni punja.
Umejivesha ubazazi kwa mapana na
litimwili la vanga
mwenye kiranga.
Oh, I am
leo mbona umea
DJ Feel now hear this.
Lazima wachuchuma mbengia cha kike
ewa
cha kike mbengia cha kike cha kike mbengia cha kike
kwa
penzi letu cha kike lazima wachuchuma mbengia cha kike kwa penzi letu
just DJ Phil
makukote abutale Don Mendez Bajuni H Bajuni
chumbani enesi unipatia panado kujenga za Messi na mashuti ya Ronaldo yani ndani nikiingia tu
anachukua anaweka
wa kwenye gari
anachukua anaweka
iwe jikonyo varandani
anachukua anaweka
wa doze 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 doze
anachukua anaweka
ndani ndaje salama joto tole soji pepe oya kongo joto Aleso ji pepe
oye mose kunami
ji pepe
o Ricardo momo
ji pepe
oya mama dangote
ji pepe
ndo ni fungwe
ji pepe
chu chu ji pepe
chu chu chu
ji pepe
ni chu chu ji pepe
chu chu chu
ji pepe
Marseille tu Marseille Joseph Mertier Marseille Palalo Marseille kaya kaya musha
tule
kukama kukama Papa mo bi maye Papa mo bi maye Papa mo bi maye Papa mo bi maye Anya tata drago gakate anu bakate Sibaye Yeshozi matata Chuma, 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 chuma Ako gakate alinga katru anu bakate Sukuma Yes Adolfo mute bachila mwina Babangazuma, Babangazuma,
Joseph Kosala,
la Babangazuma,
Zodwa,
Andel,
in Arabe,
Dar es Salaam, Ngazuma,
Akosha,
Daimon Ngazuma, Kinshasa Ngazuma,
Kaya, Kaya Musha,
Ngazuma,
Kamanfoma.
Baby leo simba wanacheza.
Uo ni shamba.
Hazibandi materio. Kuto na like picha za makalio. Pia wenzango sikipe matamanio.
Uo ni shamba.
Ashura wa magala. Una papula pakulala. Kometi ndefu picha za kajala. Uo tunaita.
Uo ni shamba.
Uo ni shamba. Uo ni. Uo ni shamba. Uo ni. Uo ni shamba. Uo ni. Malegendi si wamerudisha vita. Wanaofia eti jesha na wapita. Bila sababu wana nikunjia ndita.
Nimekata
nili galagaze. Alina meno ilo simbaze. Dikila demu lazima litangaze. Uo tunahita.
Uo ni ushamba.
Hivi dunia ndo ipo kikomo eh. Manajua ganga wanapiga promo. Hadi insta wanapejiza kujipigia domo.
Uo ni ushamba.
Amepanga chumba kwa vingunguti. Yupo mbezi kwa demu pesa tafuti. Vipaki kupiga kibuti.
Uo ni shamba.
Konda wa dala dala. Menipitisha bati mbaya nililala. Unataka limete na nyebu sana.
Kopo futala nazi ujipare hani. Na viji sabuni vya magadi. Nguru si mtoe chumvi ndio ratha yake. Muunge tunipe na chuzi na nyama yake eh. Kula ya mbuzi ni kamba yake. Ye kinga muzi ni dishi lake. Funge ni maturubai. Wala mtu bishida. Ndo kwanza tunajidai. Kama afisa wanida.
Tena dakitari nimekuja na tiba sindano. Na kivinda mwali napita kwenye mabano.
Niponga ngari tayari kwa mapambano. Chanya kangusa leo mambo msuguano.
Tamba, tamba.
Nakupa wanja tamba. Warusha warushike roho zao. Wasokujua wakujueleo.
Tamba,
tamba mama lao.
Yeah, it's DJ V.
Utaninda benki kwa rungu. Niaminie. Taka langu mwana ufungu. Na inamamie. Wavunje nazi na nyungu. Wajifushie. Umwe yangu watulinde Mungu. Yasitufikie. Nilisha kubwa na tsunami. Na mapenzi nikalia. Na amani kwa kosa.
TV kangu kana waka kuzima.
Nikupe
na kasimu kangu japoka mchina.
Nikupe
shika na moyo wangu nenda nao mazima.
Nikupe
tuzaliwe Maka tufie Madina.
Nikupe
fungeni maturubai
kesho kisema
wala mtupi shida.
Kesho kisema
ndo kwanza tunajidai.
Kesho kisema
kama afisa wanida.
Tena dakitari nimekuja na tiba sindani.
Leta nchomeke
na kibinda mwali napita kwenye mabano.
Leta nchomeke
niponga ngari tayari kwa mapambano.
Leta nchomeke
chanya kangu sas leo mambo msuguano.
Leta nchomeke
tamba tamba nakupa wanja tamba
tamba tamba
warusha warushike roho zao
tamba tamba
wasokujua wakujue leo
tamba tamba
tamba mama lao.
Kisha ino wapanga mwini kukatamua mwana kaza kitanda usiku kunenemua. Shalino wapanga, mwini kukatamua mwana kaza kitanda, usiku kunenyemua.
Oh yeah, yeah.
Shalino
wapanga,
put some respect when you mention my name. It's Nairobi's king of spin and scratch.
DJ Phil, the scratch panda. The scratch panda is going in.